mutima gwange
mulimu gwe weka nange bwentyo kankwefuke
sibidde kukwesebo ebanga lyonna tuli banawe tusanyuke tujaguze yesanyu eri tusaanira sibidde kukwesebo ebanga lyonna tuli banawe tusanyuke tujaguze yesanyu eri tusaanira
Evangelio.